Jamani
bi asia.
It's dogs.
You already know.
Kazi wote mumeso siwaonekea. Jiweka wala la mutima unasovesa.